Hila. Yawa. Kalija. Zausio. Ini ande walo wasu watu mikuwa three rumors about us. Ata amwizi mazini. Kwa kwa chini. Amwizi waligen. Kalija. Chalizi. Love the lava boy. Tunawambia hii. Sawa. Zausio. Wacheki. Tucheki. Wacheki. Tunafly kama ego. Wacheki. Tucheki. Tunafly kama ego. Wacheki. Tucheki. Amwize kama ego. Wacheki. Wacheki. Tunafly kama ego.
Nagoka teke leo moro minadai kutembea siko race. Niko busy achieve for life. Oh, what man can conceive and believe can achieve. Can't give a great posted. Lenga shortcut, nothing would come from good. Take a medicine, mommy, life is what you make it. Smart people make it. People wanna die, skin trade, but a trade job, me job.
Wacheki, tucheki, wacheki, tunafly kama ego. Wacheki, tucheki, tunafly kama ego. Wacheki, tucheki, amwize kama ego. Wacheki, wacheki, tunafly kama ego.
Nabunga smart louse of kila mseya kutio anani get up. This is the moment of truth man. Inyaka tatu back nimekuwa msoto man. Wase kunilenga kasha bam taani. Stay down kunikanyanga kama njumu. Si bongi sineni bongi sina mana. Down, down to the floor high to the sky. Sina doni meja sina wing mina fly.
Wacheki, tucheki, wacheki, tunafly kama ego. Wacheki, tucheki, kama ego. Wacheki, tucheki, hamwize kama ego. Wacheki, wacheki, tunafly kama ego.
Na penetrate without knocking. Tune in the air, young ghetto boy Kali just rock, chiche. After kusaka na kusafa nimepata. Daily to the dead, nikushua kama kifo. Life short, kwa mic mina tesa man. Fine to finest. Mini yule man, classic design. No hurry in Africa.
The king, save my.
Wacheki, tucheki, wacheki, tunafly kama ego. Wacheki, tucheki, tunafly kama ego. Wacheki, tucheki, amwize kama ego. Wacheki, wacheki, tunafly kama ego.
Wanabonga chafu ni usu wati nimekuwa suki. Kasoro kaswende nyimu na yo mnaji kompea na mimu na forget. Mini campus, mini kama sana mulika dunia nzima. Niki by bus ati mna by back. Hini ma sleeper slim na the bus tuta sleep. Stupid stammer why is a new beginning. Tunarusha mikono juku kiwambia nene.
Wacheki, tucheki, wacheki, tunafly kama ego. Wacheki, tucheki, tunafly kama ego. Wacheki, tucheki, hamwize kama ego. Wacheki, wacheki, tunafly kama ego.
Yeah, yeah, this can be just my thing. Call me the king, really get the pain. Like a ninja, zote ni zangu mwana usio. Yeah, yeah, yeah. Awase manze, think wame tea usio. Hii, wame tea, wame tea. Yela,
yela, yela.
Kalijaz,
Kalijaz, Kalijaz.